hashize umwaka n'umunsi umwe Bahati Innocent aburiwe irengero. Kuba rero abahanzi, abasizi, abanditsi mpuzamahanga bava mu bihugu byinshi cyane barenga ijana, harimo abahawe ibihembo bikomeye harimo nka Prix Nobel de Literature, bafata umwanya bakandika basaba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bamwibutsa ikibazo cya Bahati Innocent. Ni ikintu nakwita ko gishimishije, ni ikintu nakwita ko kinaha ihumure cyane cyane ku muryango we umaze igihe kinini ubuze umuntu wabo n'abandi bakunzi bakundaga uwo musizi. Ubwo rero navuga ko bitanga icyizere kugira ngo icyo kibazo ubwo kigiye noneho mu rwego mpuzamahanga, bikaba byasaba Leta y'u Rwanda ko yakwihutisha iperereza kugira ngo Bahati Innocent irengero rye riboneke.
Kuba bategereje ku mwaka ushira bakaba aribwo bandika bishatse kuvuga iki?
Ni ukuvuga ko burya bavuga ngo nta bumenyi itararenga kandi mashobora gutinda ariko ntagawe gutinda guhera. Ndumva ari ikintu cyiza cyane kuko igihe cyose umuntu ataraboneka haba hakiri icyizere yuko hagira igikorwa. Aba rero numva ko kuba bikoze n'umwaka nyinshi nabyita nka sembo cyangwa se ikimenyetso, ariko nk'uko nabivuze mbere mu buryo bwo kongera kuzamura ikibazo ubwo noneho bivuye mu byo nakwita ko ari Abanyarwanda wenda bamuhugiraga, bikaba kibaye ikibazo nakwita wenda mpuzamahanga kuko abanditsi bo ku isi yose bavuga bati hari mugenzi wacu wabuze wavugaga ntanubara. Ari ikintu cyiza cyane, tubyizere ko twamenya Innocent aho yaba ari, kandi byaba byiza aramutse abonetse akiri muzima.
Kwandikira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, hari izindi nzego zo hasi kandi zibifitiye ububasha nk'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ntabwo ibingibi aba bahanzi aba banditsi bakoze babaye nk'aho bashatse kurira igiti bagihereye mu bucocori bwacyo?
Nk'uko babyibukije kuva Bahati Innocent yabura, urwego rwa RIB rushinzwe ubugenzacyaha rwaratabajwe ruvuga ko rutamufite, rudafite, rutazi ahantu ari, ariko kuva uwo munsi kugira ubu nta kindi gishya kigeze kiboneka, nta kindi gishya RIB yigeze itangaza. Ikindi kandi birazwi ko umunyamabanga wa Leta ushinzwe umuco Edouard Bamporiki yavuze kuri iki kibazo cy'umuhanzi, akavuga yuko abahanzi bataye umurongo, bataye inshingano zabo, ibyo bagomba kubyagirwa. Aba rero numva ari ikibazo cyiza cyane ko cyazamuka kikagera kuri Perezida wa Repubulika.
Muri ibarwa aba bahanzi abasizi ndetse n'abanditsi banditse bagera ku ijana baturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, hari aho bashimangiye ko ibura rya Bahati rishobora kuba rifitanye isano n'umuvugo yanditse unenga cyane ku bibazo biri mu muryango nyarwanda. Nawe ni kubibona
nk'uko yavuga nyine no kunenga biremewe muri sosiyete ahantu ubwisanzure bwemewe. Nimwe nanenze nibyo byaba ari ukunenga, ntawe ufite ibyanyo. Burya umuhanzi n'ushaka kuza akaba ati impamvu yanditse iki n'iki ni impamvu yabivuze, ariko tubafashe ko yaba yaranenze ibintu bimwe na bimwe ntabwo ariyo mpamvu yabura akabura ibirengero. Ni uburenganzira bwe bwo kwandika, uburenganzira bwe ko kuba yanenga, kandi umuntu wese wasomye imivugo ye nta kintu wavuga kihabanyije n'amateka y'u Rwanda.
Herve Oscar Nyangoga, impirimbanyi n'umusesenguzi mu bya politike uri mu Bufaransa, ndagushimiye cyane ku mwanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze.